Here's another one.
Yes.
Touch. You know what it is? It's your boy Shed Shedder, the Shedder, the Shedder. Yeah, Baba Kyla. No. Nisi singizie pombe, yes. Najua nimezingua ila mama chonde Usikonde, usende, mindo bingo chani shikirie kombe. Wendo wangu miti la die, wanasema misi kufai. Bingi wana die, yes. Eti mina chite na lie. Kisa zira trip za Dubai, aki ya mungu walai. Wanasema mengi mama, ila jua kwa mungine sendi mama. Niko standi mama, joni enzi mama. Kukupiga sio kama siku pendi mama. Nakupenda, penda. Akika kwako mini mesalenda, usini pige chengai, chengai. Amini kosa tena, sito tenda, na siku pigi tena.
Never gonna beat you again, never gonna beat you again. Siku pigi tena, never gonna beat you again. Never gonna beat you again, siku pigi tena.
Never gonna beat you again, never gonna beat you again. Never gonna beat you again, woman no beat you again.
Yeah, never gonna beat you again. Kukupiga tena kuna kitu na gang. Nataka tuish peaceful again. Nobody's the mess, taki niishi na pain. Ila nilivo kumisi we mai. Zile za kukisi ni shine, ilikuwa na jidai. Na ukaweza kuwa cheesy wa lies. Please baby take it easy and try. Aki ya mungu wa lie. Wanasema mengi mama, ila jua kwa mungine sendi mama. Niko standi mama, joni enzi mama. Kukupiga sio kama siku pendi mama. Nakupenda, penda. Akika kwako mini mesalenda, usini pige chengai, chengai, yes. Amini kosa tena, sito tenda, na siku pigi tena.
Never gonna beat you again, never gonna beat you again. Siku pigi tena, never gonna beat you again. Never gonna beat you again, siku pigi tena.
Never gonna beat you again, never gonna beat you again. Never gonna beat you again, woman no beat you again.
Now tell me who can love me better than you. Nobody. Tell me who can smile just like you. Malaika, nakupenda malaika. I'm thinking of wifing her. Nijakutanda wena sanda saa.
Me and you's a combo. I cannot live solo. Baby, please don't go. Take it easy, go slow. Come live with me in me, yeah. I'ma race to you when you come. I want you cause you man them fraud. Them always want me banker.
Now tell me who can love me better than you. Nobody. Tell me who can smile just like you. Malaika, nakupenda malaika.
Again, never gonna beat you again. Siku pigi tena, never gonna beat you again. Never gonna beat you again. Siku pigi tena.
Never gonna beat you again. Never gonna beat you again. Never gonna beat you again.
Woman no beat you again.
Here's another one.